gavumenti etongozza obumu obw'okuyambako mu kukebera endwadde essatu okuli omusujja gw'ensiri nnalubiri n'akawuka akamukenenya ng'omuka weefe w'okwongera okulwanyisa okusaasaana kw'endwadde zino. Obuuma buno obukoleddwa wano mu Uganda era gavumenti yakwatagana ne kampu ya MHS okubukola mu nkola ey'okuwagira ebikolebwa wano. Ebiwandiiko biraga nti abaana basukka mu 200 buli mwaka bebazaalibwa n'obulwadde obwa nnalubiri, ate abasukka mu 1,100 be balina akawuka akamukenenya, n'abalala basukka mu 13 bafa omusujja gw'ensiri buli lunaku. Bw'abadde ayogerera ku mukolo ogw'okutongoza obuuma buno, Minisita Mbeezi w'ebyobusuubuzi n'amakolero Jane Wilson Mbasumbadi asinzidde awo n'ategeeza nti eggwanga libadde lifiira obukadde 30 mu kugula obuuma obukebera nnalubiri n'obukadde obulala 15 okugula obuuma obukebera mukenenya obwa HIV test kits buli mwaka, naye kaakano ensimbi zonna zigenda kusigala wano.
For many years, Uganda has relied on imported diagnostic test kits and the current statistics show that Uganda uses approximately 30 million malaria kits and 15 million HIV test kits annually, all of which were being imported. Obviously, this takes away a lot of foreign currency that we would have liked to reserve here. So today, we are proud to witness a shift from dependence to self-sufficiency, which is a big milestone.
Ruthi Nankanja Mukibi akulira ekibiina ekitaba abantu abalina ekizibu ekya nnalubiri ekya Sickle Cell Association agambye nti Uganda ebadde ekyasigalidde ennyo mu lutalo lw'okulwanyisa endwadde zino.
This is not a new phenomenon. The Prime Minister of India recently launched the eradication of sickle cell, and in less than 2 years, they have been able to test 70 million people with 16.7 million carriers. We can do the same. Bahrain launched the screening, and as a result of the national screening, both newborn screening and premarital screening.
Yakulira ekitongole ekikebera endwadde mu minisitule y'ebyobulamu n'ekukebera ezzo lya gavumenti ekulu erya National Laboratory Center, Dr. Susan Nabadda agambye nti kino kigenda kuyambako eggwanga okukendeeza ku ndwadde ezikosa abantu ba bulijjo. Dr. Cedric Alkwesije, omutandisi wa kampuni ya MHS ekoze obuuma buno, agambye nti baasizeemu obuwumbi bwa siringi obusukka mu 300 okutuuka we batuuse, era baagala we gunaatuukira omwaka 2023 ng'eddagala lyonna erigulwamu Uganda likolebwa wano mu Uganda.